studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altinere jetti lewru avril jena yambe sokedo studio tamani miden tawale maison de la presse do pomoko do jettuno no do kabaruji di mor way galo kabon compétitivité balde chapanje nay e jogon ko musenga e puddu murtere mu en le leedi ndi le ko warta ko be ngi ngara wadde murtere wonde kasende balde noka e tetso nim jobdi mabbe di fu dokka ka to kay machine e wo yimbe le nyob mo no jotto scanner holita ngade faande donti o do machine tiagal ko mu dum ministre kumnido kabaru de fa kumnido kabaru no cellal le leedi me indi holiti wiide be ngara hebudo o do machine le hopital mangal no docteur ngal alfusini daw to kayto yittini micro jamede min jottiki le lumo segu ko noddir segu tenabe koliti do wattu jono dum yahata dum heba sembe le o do nokku wakkati fu jamar nan nore ngodo lumo yahantan be do yaani di wonno sembe kabaruji dum jiggino do betan di bismillah modon e hadade kambe musengabe cinyimbe ndudo talkurle sappo e joleru octobre 2016 fa hande be gondi e jokkitade murtere mabbe de tiagal ko be ngadno de do murtere balde chapande nay e jagom le leedi meden dibe koliti le sappo e joleru avril waro ndube ngarande puddo murtere wonde kasende balde noga e tatinobe koliti riwide wattu jono be biso jobdiji di fu joba ka fatti matan kaldal kay wala hakkun mabbe kambe e lamo fa kedan famtar kedan mamadou samaseku
tiagal balde chapande nay e jagom mutra golle fa hande wala ko bilti lam o e dental jang no be fuf do mbayra do goni tobbe rafi kawral de yottati kabaru tuudi mabbe kabaru njuddi wattu do ndiral ni waamuya bangal gulurde de buri fuf fasindinde ardi be kambe jangino amurtobe be kultiwide be ngana fi kuntanobe hore kaldal soni gollobe do indi lamorde njobaka bangi goddo dun be neldi talki anniya murtar golle balde noga itati de do mutire hani fuddude nyande sappo e joy lewru avril ele odo alhali o woni ko do ndiral gubbal lebbi tati dido bal klasuji jeddo berde jitti berde e kany jeno berde hani fuddude hande jitti lewru avril der tuudi l'école yoga kala ko hasindina huntanama hore bangal ardibe jangnirde kambe dun goni kay bobbe golleji di fewde odo kabaru o député 1 leydi mali noddi nyande alkamsarande kejaabe lamu e leysudu batirundu be kulliti lamu ko be yottino darade e darde mabbe bangal jogola odo titalla kabaru jande
be kulliti wi so ni jobdiji di fu njaba ka fatima tan hono golle kay hala mudun wala ton yoga e pelle tiagon to dum musenga wonbe leleedi meedi ndibe bi wana ko laamo bili e yogo jobdi di ko mettibe nyaloma hande o laamo jaatun ko fonda yimbe le jenginobe furu kede mo kanko noddete amadou kulbalo yo kanko woni laami do fedde ndeb noddete sinab ndeb ko mo sifi do hen do fotti tango dum woni mamadou samaseku
jenginobe gonbe ne region ngaji di kay totama juddum en lebbi mars e janvier ka won ko buita e majji gabama ko ga jenginobe gollobe furba be dun ke bi juddum en anay mabbe dan ko buita hen anay mabbe dun tottabe kibo mudum ta jangnobe lamorde de gonbe der ngallure de kay tabali fa hande joddi mun en lewru fevrier lamukobe be kadi be hebde joddi mabbe kannay fa goto wiide min darde lam o yo tottamin kala am sadaji dibe itti hen batte wattu mutreji de min darde lam kobe yo totta joddi jangnobe bamukobe an hani sariya golle jande puddon jangu ka wona gabam ko gaka sabbi fa hande min totta ko joddi amen
sekrab so ngabido bemal ame andengal o don bayni totun mi joji modon no jehi do face facebook fa yotto compte amen twitter si jo taman do non noddi min do dido numero ji didi kalon ko jiddon chapande jidde joji chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joji chapande jitte nay sappo didi sababu wayde jam e dejer gondo le wudle ni nyaloma hando yoga e pelle i woje le region mopti fedde no dirta karem de wattu jono be koliti mitti mabbe sanno o do golle worri be bi la motino waddo en imma draaji kala gede jogi ton kaborde futtine tete kaborde muude dido kabaruji be dokkidun wakande jidno e journaliste be nde be tilidu be ngadino dango fewde e jalleni di homo futtino waa berde muudo dum won ko nafata ko kede mo kanko noddirte adama samaseko yo kanko laami fedde noddirte karem de ko mo sifi do hen
yoni yimbe fuf bama so en kawray ko woni do me o timmata abada woni batume o bibbe region motti fu cercle motti fu e kanon ko motti fu wajibi sona kawren jodde kalden gollide so min gadi dum e horo jamen be wajibi be kettintomi be jandu minen bayi wallude be yaltinde motti e ley lugere minen jinno du min kanna yimbe mali fu minen jidi yimbe kawra so korol wala leydi ndi wawa dejude wawa gollede du min biyaayi fu ana mojjide ko woni ley region men ko fe goto yida dum kaso min joddi min kaldi min kawri min golli dan inshallah sallallahu jabi region men o sulte ser
kollitiwde su dogotoro mondu wondu to kayto ndum noddata alfusen dawfa handin be ngala ton massino yamdotude scanner kamɗo ƴewdu yogga e ñawuuji les régions o ko heewi jamaade so tawa man saawi ñawuuji guɗɗi antun sina yottolle ngallure Bamako nde micciteɗen wiide ɗum le ko ƴaɓɓino ko kanko ministre kuminɗo kabaru cellal le leydi meɗen ndi Samba Ousmane Sow o aadinokki wiide le lebbi tati arandeji hitande 2019 nduɗo suudu dogotoror waran heɓa ton oɗo machine caggal ko golleji puɗɗino ton ko wolitaami ɗum fuu ɗum darnama hoɗum waɗi so ɗiɗo golleji darna kanko keƴaɗa amen gonɗo tokkayi to noddirteɗo Mariatou Makalo wonkoma heɓini min dow hen dow faccitago Mamadou Sama Sekou
guɓɓal arandewal lebbi tati hitande 2019 timmi kayinko ɓeyna domi fa hande scanner mo laamu o ɓami aadi muɗum yo machine mo gollira cellal kewɗe na kasindini no feewi ndenno batte ndeɗo kasindine an hani kay heɓa machine muɗum woni ko holiti Guéladio Traoré kanko woni secrétaire général syndicat golloɓe l'hôpital kay an hani min keɓa scanner yalla analyse kewɗi na mbawa waɗede yalla golle dowtoren ɓe na feewa ɗum yata caggal scanner kambaɗɗum kayna hasidini machine o ndu yawiri dawirde neɗɗo barmuɗo hakke kiloji temeɗe jeegom fa yettade Bamako wona fe hunde yafunde so ni ɗum waɗaka no yawiri ɗum ɗa wawi latade kasara l'hôpital o limti yimɓele hewɓe iwɓe batte oɗo alhaali o ko heɓi neɗɗo goto kay torri sanne kanko docteur Traoré o jeeyowo poɗɗe nder pharmacie amen goto guppi dakiri o moɗiki gilla 3h sowana wattu 17h woni komin keeɓi nawli lawol Bamako kulokani min tawi hiwide o iwi hen o tawi noon scanner no woddi noon yama o hisa kanko neɗɗo syndicat o kay miilay fiso kayna heɓa scanner muɗum hikka e wimakko jikka fuf ɓe kedoraki kanko ministre ko mani o cellal o ɓammino aadi tottude kay scanner e ley lebbi tati arandeji hitande 2019 min anda jatimare ɗum warata jikki fuf min kedoraki minen kay heɓude scanner o fedde cakkite hitande 2019 fadde nden to kay toon yimɓele na gondi e mboy yonki yonkiji ñawɓeɓe anni cama batte wayde scanner
so iwri kay e gardan segu lum maɓɓe goɓe noddirde toon segu tene goɓe kollitiwde altinere fungoɗo lumo nannete toon yimɓele jagotoɓɓe dana gondi heɓuddu hen keɓe mawɗe saabi de yimɓele ɓe iwran le ngallure segu nde iwran le ɓadale muɗum fuu duuɓi ñalawma hannde no goɗo lumana yaha tan ɓeyde mawnude toon ɗum woni kanko neddirteɗe masitan kulbalo yo goto e keɗe aɗa men gonɗo to segu to keɗema komo heɓinimi dow hen dow faccitago Mamadou Sama Sekou
segu tene yo nannugol lumo kala altinere yo nokkuɗo kulle geni ndi fuf na keɓe toguji muɗum na jaafi e wi maire ngallure nde keɓal oɗo ñalawma o yo faaba mawɗo noon holtiɗum yo ñalawma kala rondugol to segu toon saabi sa a woofi altinere goto tan a yisiraka domude altinere warore keɗana ɗuhun jara maire ngallura segu segu tene o yo nannugol lumo altinere fuf nder ngallura segu wakkat jun o yo nokku keɓal mawngal wonande ngallure nde banggal tawangal ñalawma faccugol kala ko hani rondede nder ngallura segu ndenno ɗum wona fe hunde famɗude commune o kay na gollida e gollirde humaninde moftude jawdi e tottude min kala lewru ujunaji capanɗe jeenayyi kalisi sefa kala ñande altinere rewɓe sugɓe fuf na dogona lumo ngo e wimaɓe yo nokkuɗo somoyaji ɗi na jaafi coggu keɗenna Mariame Traoré codowo nafakkaji segu tene pamɗa fay seeɗa saabu yo wattu o coguji ɗi fuf na jaafi dina kedda hitande nde e ley lumo segu tene kulle kiriduji ɗi ɓuuri darja e wi juraɓe yoga ɗum ɗo yo hello e keɓal mabɓe keɗenna Karmo Kulbali commerçant nder ngallura segu ñande altinere woni ko lumo ngo ɓuuri fuf nande ka kuteji muɗum wonande minen kay yokku kamɓe iwoɓe kiriduji ɓe fadde mabɓe sodde kamɓe ɗum ɓe gara jeeyude oɗo tiɗalla o min jogui kuteji ngal ɗo kawrital segu tene yoko julaɓe e kiliyan ɓe fuf na nangui ɗatiɗi yimɓele hewɓe na metta batte oɗo jogola o
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikiraɓe ndeɗeloɗne les région ngaji meɗen ɗi en puɗɗira nokku noddirteɗo kay ɗum won nokkure mabɓe nde ɓe noddirteno kallu holitawere wattu joni eɓe gondi heɓude toon ndiyam ɗum robine ngaji kañum gondi aset le oɗo nokku fedde wonde ɗum le leydi france nde ɓe noddirte ndiyam fa yettoyo yimɓele mabɓe dewɓe gomɓe le leydi france ndi kañum gondi wadde woni immadaraji ɗi koɓe anni wattude hen don yafa e millioji capanɗenayyi e jeɗɗi cfa ɗiɗo gollijan kani timmude toon e lebbi ɗiɗi garoji ɗi so iwruɗo e gardan ñoroma goɓɓe kollitiwide ko yaata toonoji ujunere ɗum woni biɗƴe kañum en kokka commune ngaji sappo enayyi gonɗi le laamu ñoro mango e manggal muɗum wolitan wiyede suudu ministre humniɗo kabbaru margol dabaji kañi awgal le leydi meɗen ndi kañi gabbiɗo immadaraji hitande 2018 ɓe mbi dabaji ɗi tampino sanne le nokku mabɓe o wattu jonode ɓe mbi hisa ƴeewi toon cakuru ɗum woni biɗƴe ndu kilo ngaji capanɗe joyana sotte toon ko yaata ujunere e temere jetti cfa noon ɓe kollitiri wiide sakiraɓe ɗo katen beytande dow kabaruji meɗen ɗi min juuti on sanne heɗade heeƴoji amen ka fande kedde heɗade honno andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam.